Djibouti kokanko ministri Mahmoud Ali Yusuf sugandira Sibiri février kalo tile tani duru ka ke farafina tombay njeklu nyemaye noye commission de l'union africaine ye Mahmoud Ali Yusuf sibe sambi duru ani konontola ani Kenya fangasina Raila Odinga ofana tumbe farafina tombay njeklu nyemaya nofe wa ubetunye kanyinu uke jamana kuntiki chama fe nga alaba farafina dombaka ni jokulu chama sona Mahmoud Ali dekake jokuli nyemaye ni Djibouti jamana kuntiki Ismaël Omar Gele Masurnya Mogodo mogo chama fana sona ka kakan farafina koreyan fa jamana Mogodo kasugandi ka ke farafina tomba jokulu nyemaye wala kalata inkera jamana minu nube farafina tomba inkono uni nyogonche ina fosere ya fochomi sisa Mahmoud Ali Yusuf sugandira abena bila Chad jamana de Moussa Faki Mahamat Nola na kasratif la banna Mahmoud Ali Yusuf sugandira nga abena bara udamine tumami kele ubese na RD Congo jamana ani bambanchuka kele bolo ni nyokonche noye group arme M23 nube kademe uranda kele bolo fe no kira sababu ye kele ubese na ye marabolo ukono.